Kunoma imuphi umphakathi noma inhlanganyelo kunabawinayo nabahlulekayo. Futhi uma usenhlanhleni yokuba kwabawinayo, kugcina kunomoya okungabi nandaba nabahlulekayo. Angikubingelele, phinde ngikwamukele futhi ngoSnefresh, ngingusibonelo PT Ngema, ongumlomo kaBenet Diamond weChristian Networks. Noma yini ongayicabanga ngomgomo weCOVID, futhi ngiyaqonda kunongaboni ngasolinye kulesi sihloko. Sekuqubuka umdonsiswano omude kwizizwe ngezizwe zomhlaba kubanga lolu daba. Okubekwa ngokuthi inhloso yokugoma ukwehlisa ukufa nokwazi ukubuyela empilweni ejwayelekile. Izizwe zomhlaba engomacaphuna kusale zenze kahle kakhulu lo mbhidlango wokugoma, zakwazi ukwehlisa isibalo sabafayo emazweni azo. Zakwazi ukuyithenga ngobuningi yankulu futhi nasesikhathini lakhona yabe ibiza kakhulu le mgomo ye-COVID. Okwenza ukuthi uma ungomunye walabo ophila ezweni elicebile, indaba yobhubhane isiqala ukuba inganekwane esibekwe le kude ezweni lakini. Kodwa uma uphila emazweni ahlwempu ikakhulukazi lapha e-Afrika, ochwepheshe nalesihloko bathi cishe kuyoze kube unyaka 2030 kuyila kuzola ngokufanayo nosekuzole manje kulamazwe amanye acebile osekuvele wona yonke into isihamba kahle. Ungalingani-ke lokho okwenzeka ngokwesikali samazwe esikhulu, kodwa ungalingani kuphinda kwenza nasesikali esincane sokuphila komuntu nomuntu ngamunye. Izaga 31 verse 8 no-9, sivulele isimungulo umlomo wakho, umele bonke abantwana abayizintandane. Vula umlomo wakho wahlulele ngokulunga, umele abahluphekayo nabampofu. Hlabo sami, uma ungomunye walabo ababesenhlanhleni ukuba ngabawinayo empilweni, unokudla, unomphema ekhanda lakho, unombhedo osofozela kamnandi olala kuwo nebala, nawe kwabawinayo. Ungabakhohlwa laba baseduze kwakho abangawini. Vula umlomo wakho ubakhulumele, basize uma besengxakini. Yima umele okuliqiniso, vikela amalungelo abampofu nalabo abadinga usizo. Ilokanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Uma lezi nkulumo ufisa ukuyithola nge-audio ye-WhatsApp, nansi inamba yethu 067 706 0077. Angiphindele 067 706 0077.